markii hore qaar kumada dhalinyarada iyo haweenkaba mayba inka baaqana deegbixiyaasha iyo hay-adaha qaramada midoobay ee dowladaha deriska dowladda soomaaliya ganacsatada soomaaliya gaar ahaan jaaliidaha iyo ganacsatada ee koonfur galbeed oo ku jeeda dadkaas dhibaataysan in la gargaar oo yacni lala deer meel kasta boogeen qaar way jara meelo shabaab rogan jara aanasnaadsadi wala ka deer sii kor in ummadaas dan gargaar qodobka kale lamaadoo siyaasadda dhinacan sidaxda gobol oo koonfur galbeed koonfur galbeed sanstam sheekh dhisani dad kale ma ku jara hoggaankan hayan cilladda koonfur galbeed kujarta waybu ah hoggaanka koonfur galbeed shariif xasan waay sababtana waybu ah lixisaabtan ma ogol xukuumaddii sharco ma ah usaga naftiisa sharco mahayna waqtigu ku dhammaada mayba anbaahanna fadaane isbedel hoggaanka siyaasadeed oo koonfur galbeed iyo fadaan ujeedada shakal la qabada kaasu shariif xasan hoggaanshay oo muddo anfac waay markii horaa biyo ma ereena adi walaa ereen walaa landooradi mahayna in isaga sharciyadii baarlamaanka oo dastuurkii afduubo awooddii wasiirada ka darsada tay odayaalka dhaganka ka darsada shacabweynihii saddexdan gobol walgoradio ogoonyahansho iyo walaajo dhanraayijo iyo aragtadio walaajo inisu hubowdio usa shileydis jaadka gallada mahayna oo diyaaradaa markasta hor iyo gadaalan saarini una may fadaane lan bulshadaan an shaqeeyow an khidmeeyow dhibka la qiibsadow ummado la taladow adduunyada madaxweyneyaasha la taliyaala dhiin shariif xasan la taliya male maan anbaahan shacabkan yoo la taladayan hadda wali haddii ilaahay raallo ka nagad wali haddi ku dambeeyay may fadaane hoggaan lixisaabtan ogol oo sharcice baarlamaan ha dooradow se sharci a ka koobi in deegaanada lan doorad iyo fadaan sabirtogeekantadhansiintaasaas una soomaaliya enna soomaaliya maamul goboleedii badana ku jiran jubbaland galmudug xiirshabeelle puntland kullijo madaxweyneyaashu may ha dooradeena baarlamaan ha dooradeen nankan baarlamaan ma ogol wasiiro ma ogol ilaa dhobka qofoodo sidiidoo qofoodo wasiire ah may nasiibxo ma aha wasiir intii sharjara ee dobadig leh baarlamaanka aflaqaadayow dowladdiisa ka tirsanaay baarlamaan shaeayow aflaqaado yacni nasiibxumuul mayna kumada taa in islixisaabtan meelan jarniya tusaalan eto wanu ujeedidayna waybooha qofna malkuhumaayow qofna gaar ahaan malanka ka roonadow deegaanadaasa ma inbaahanna hoggaan saxa eh sida ummadda soomaaliyeed hogaamiyaasho baarlamaanku unka kooyen inii baarlamaanku unka kooyo koonfur galbeed intaase fadaan masiinka dheer ee wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah